desolate. ጀግና ተፈተነ በመደናቀበት ታከበና 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 ወዲህ ዞር ቢል ሰለምና ገብርኤል ሲሆን ቀኙ ዛለና
አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም ፈጽባለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። Programming on KFI is made possible in part through grants from the state of Minnesota and listeners like you. Thank you for being with us. Next week we'll be here. Have a nice week.
ንቃበ መንፈስ ለአንድነት ካሳ ተነሳ። አንቺ የሞትክላት አገር ክብሯ ሳይረሳ።
Hello, welcome to the Gifato of Kenya. Ufajira Nuga, Saganta Kenya, Kone Voice of Oromia, da. Voice of Oromia, Ra, Jal Kabufi, Saganta Garagara, Kamnekai, Kanafi Nuga, Ufajira, Amati Musica Sinafera. ሙዚቃ ሲናፈረ አጭምቦ ደጋራ ዋን አራፍ ማሪያኑቲ ደምና ካናፊ ነው ከዳይ ሲንጀና ሜ ሰርባ ዲዮ ካና በይ ሰርባ እስክንድር ሲናፈሮ እስክንድር ታምሩ
I'm a lover. Yeah. me tu murma otto te ti ti la corte di roma an cavaje tu cana ca che la se basir bene sgillo con comida an cavaje tu cana ca che la se basir bene con comida me com com me com 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 me me come 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 nafini nafini tutu amma me kom kom me kom kom me me kom kom me kom kom me kom kom me me kom kom
ashurako ashurako uva maratte mada batta ovgatte
ashurako ashurako uva maratte mada batta ovgatte
oda kolu galen kolu ibabatte sifa tolu
oda kolu galen kolu ibabatte sifa tolu
harki kome nachano
Ya yo le doy,
era san mi jani,
ya yo le la,
soro borita, ya yo le doy, forma por genani, ya yo le la, soro comida, ya yo le doy, y vida anda bata, ya yo le doy, subate en agarre, ya yo le la, mata para male, ya yo le doy, maca tinga barre.
Hi, it's fun. sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Nejra, ega harasi dima recharati Maria Churafrufne, rechi malfakata gamagama kasna, gamagama ega ke recharati maltu tae maltu foyau kaba wal magalati hi ka kami kaba kanjaru Mariana, ega kudatoko kudal. Ja kuda lama sadi afurtami toko dua sagal sadetamani bilbilato yada kenada yadni ke sambaye barbachisa wanta fo yau kabu rechi mal tau kaba kam tau kaba kanjeru ratti yada kenada yada yau kaba tanin ke sumesena bilbila ga bilbili kuno asirra jira namoni barbadani asirra bilbilu dandesu namo itu bilbila jira namoni barbadani ga walu magalet wani siniti dagame kanafi ega kanuma jenne gara kaum satti demna yadni kesan imbar pachsa ega yada kesan kumacha sininjen durse rechi hala gari tain ke famejra rechi hala baye gari tai baye baye namatti tolunga ke famejra wal magalati rechi tari varajal kaba kumala mafi kuna sagali saniasi hagasi o himbe ku fakata wal magalati hala gari dani kanini ke fame ega kana jechuni baye wani namatti tolu o ferra kaba wankana ega wal magalati akas taunisa malhi kamali kaba kanjeru kana ini ilalla malira kankayeti sarufe kanjeru kanas ini ilalla wali galega rechi nama milena torba olitu ratti argame jerameti yadama namni milena torba olirratti argame jerame kayadamu rechi kuni baye wan amansisa wangari nuttagarsisa hundu macala hunduma caala egaa baay'ee wanti namatti tolu haala gaariin geggeeffamuu isaatii namni hedduun irratti argamuu isaati. Maal argisiisa yoo gamaggamnee jennu, tokko gara ciminaatiin laallu irreechi egaa namni hedduun irratti hirmaachuun kuni maal faayidaan isaa, maal akeekaa, maal fidaa kan jedhu kana sirritti ilaallu. Dursee tokkoffaa ka'umsa aadaatii. Ka'umsi aadaa jechuun namni aadaa kufaa aadaa ka'a. Aadaan uummata tokkoo kufe jechuun uummatichi walumaa galatti kufe jechuudha. Sana jechuun uummanni suni diinagdeedhaan guddatullee waan uummatichi suni waan barbaadu gammachuu argachuu qabu, guddina argachuu qabu, guddina waliigalaa sana hin qabu jechuudha. Kanaaf namni yeroo hundumaayyuu aadaadhaaf kan aadaarratti kan hojjetu, aadaadhaaf kan du'u yookiin aadaa kan yeroo hunda dharra'u, yeroo hunda kan uumu. Fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhannee jennee Ameerikaan biyya gara garaatiin walitti dhufanii Ameerikaa godhanii garuu Ameerikaan aadaa qabdi. Ameerikaan biyyoonni baay'een, uummanni baay'een aadaa ofii fidanii asitti aadaa biyyattiitiin walitti makanii achiin booda Ameerikaa guddoo godhani. Akkasumas immoo asitti kan uumame jira. Fakkeenyaaf Ameerikaan diriimiin amma Ameerikaadhaaf aadaa isaaniitti, ilaalcha isaaniitti, eenyummaa isaaniitti, taanki giviingiin Ameerikaadhaaf uummanni Ameerikaa guutuun torban sana guyyaa galataa akkuma nuti irreecha guyyaa galataa jennu sani Ameerikaanonni guyyaa galataa jedhanii kan haaraa dhufes kan duras jirus walumaa galatti ilaallatu, walumaa galatti wanta sana irratti hirmaatu, itti gammadu. Kanaafi ka'umsa aadaati wanti kuni. Ka'umsi aadaa kuni aadaan Oromoo yeroo dheeraadhaaf akkan guddanne godhameera. Aadaan Oromoo tuffatamaa ture, afaan Oromoo tuffatamaa ture, afaan laga naman ceesis, afaan reediyoo cabsu, afaan maalii jechaa turanii aadaan Oromoos duulli garaagaraa irratti gaggeeffame. Aadaa seexanaati, aadaa maaliiti, aadaa amlikoodha. Baadaa amlikoodhaa jedhanii baay'een waan kana ka'aa turan. Haa ta'u malee amma wanti suni hafeeti kan inni jiru kuni ka'umsi kuni wanti suni dogoggoraa akka ta'e aadaan Oromoo bareedaa, miidhagaa, hawwataa, nama sabaaf sablammii kan walitti qabuu danda'u, turistoota biyya alaatii kan harkisuu danda'u, namoonni baay'een kan jaalatan, kan Oromoo qofa otoo hin ta'in kan dhala namaa ta'uu akka danda'u, miidhagina, jaalala, tokkummaa keessattuyyuu galateeffachuun amala ilma namaa guututi. Duraan dursee waaqa galateeffachuudha. Waaqa ganna dukkana na dabarse, nu baasee booqaa birraa bara kana waan na argisiiste fedhanii duraan dursee waaqa galateeffachuun nama hundumarraayyuu wanta eegamudha. Yoo namoonni waaqatti amanan egaa suni waanuma amantiin hundumtuyyuu kan barsiisudha. Kana inni lammaffaa amantiidhaan ala warri amantiillee hin qabne eetistiinillee nama galateeffachuu ni danda'ama. Garuu namni amantii qabu waa lama: tokko waaqa galateeffachuu qaba, lammaffaa nama galateeffachuu qaba. Nama isaaf waan gaarii godhe, nama isaaf haati warraa, abbaa warraa, abbaa warraa, haadha warraa, ijoolleen maatii isaanii, abbaa isaanii, haadha isaanii, obboleewwan isaanii, nama biroos immoo nama nu gargaare hundumaa guyyaa sana otoo galateeffatanii gaariidha. Kanarratti egaa hanqina jennee kan yaannu fakkeenya fi poost kaardiin faa qophaa'u qaba. Poost kaardiin irreechaa nama jaalattan sanaaf kan kennitan, nama galateeffataniif kan kennitan, kennaa walii kennuun. Nan yaadadhaa kana dura bara tarii oggaa 10 dura natti fakkaata ani poost kaardii qopheessan ture. Poost kaardii irreechaa baay'ees hin gurguramne. Maaliif? Agarsii waan hin guddatinii fi warri biyya keessa jirtanii, warri interpreneurii taatan kanarratti hojjechuu qabdu. Kanaafi ka'umsa aadaati kuni yeroo guyyaa sanitti egaa wal galateeffachuun amala ta'uu qaba. Baruus qabna kana. Kanaaf ka'umsa aadaa Oromooti kuni. Uummanni aadaadhaan ka'e waan mahundaani yuinka ammo ummanni aadanisa kai ummanni aadanisa harume ummanni aadanisa halagari dan calake sujal kabe harum suma ummata sanati suni kanafi ummate oromo wangari rejera gara kanan jenneyan gama brati ni ni etanejeru dinagdera awasa oromoti kasumas awasa bijetti ti merga malqaba kanjeru dimga kara dinagde kanan yollale jennu adaf dinagde kana walbrakamne durse dinagde umaga falallu ummata miliena torba shani aga torbatu ufa average rani miliena jahagon ummanni miliena jahakuni yotnate guyatokotti ga nanno kuma tokkote kaninni spend godu ajen nanno kuma tokko spend gafa gode guyatokko qofatti nanno biliena jahatu genereta ajechu ummata kanarra kuni finfinne daf badadina gudda gammachu gudda wan kanaf simachu malifi namni bahadiyada dufu namni godina garagarati dufu kuni guyasana finfinne dufa recha jere guyasana gafa dufu hinduga hinyata mana oromo qofai mitikaninni nyatu numana nyata jiranundatti gore nyata namni nyata gari diese namni tajajala gari diese guyasanitti bayerra bufat akkasumasi barisan bushoftu wantefi durse kan finfinne yu galgala kan isan galani jimata namni bayen kan galu bakabulti barbadu bakabulti wan barbadani fi bakabulti nisega waluma galatti sere qabachu mali jira innu yu average da malenuti sereen kuma for kuma shan kasin kan bulan jiru namni tokko diaspora asi deme akkanatti metti hotela tokko tokko naanno kuma kudha jaha kuma kudha saddeeti fa hotela gurguddoodha actually 5-star fa kuma kudha saddeet fa kaffalanii akka bulaniidha kanaafi walumaa galatti yoo averejidha laallee jennu yoo xinnaatee finfinneen torban sanatti qofa guyyaa afurii noo irra herreegne gaafa jimaata sanbata xinnaa sanbata guddaa guyyaa sadeen kana qofa yoo laallee jenne qarshii naannoo biliyoona 25tu socho'a kanarratti yoo herreega isaa hojjennu jechuudha avireejii isaa fudhanne kana gaafa laallu egaa finfinneen yeroo baay'ee waanuma akkasii otoo qabaattee irra gaariidha finfinneen waanuma akkasii otoo qabaatte iivantiin akkasii kuni guddina finfinneetiif gumaacha guddaadha kan inni qabu gara diinagdeetiin bushooftuunis akkasuma bushooftuus gaafa fudhanne rippilikaadhuma finfinnee kana bushooftutti gaafa geessine bushooftuunis guyyaa sadi keessatti tarii kan bushooftu guyyaa lama ta'uu danda'a garuu bushooftuunis yoo xinnaate biliyoona 20 ol irraa argatti wanta kanarraa bushooftuun immoo walumaa galatti xinnoos waan taate bifa finfinneetiin ummatichaaf waan gaariidha akkuma taanki giviingii biyya kanaarratti kaampaaniin keessattu amaazoon yeroo taanki giviingiti seelsiin isaanii yookiin gurgurtaan isaanii riikardii kan cabsu akkasuma keenyas suni baratamuu qaba torban irreechaa sana waan baay'ee gurguramuu qaba waan baay'eenis hojjetamuu qaba warri kanarrattis qopheessan egaa yookiin biizinesoonni karaa diinagdeetiin riikardiin torban sana cabuu qaba gama biraatiin wayyaan aadaa guyyaatu ba'ee fi baay'ee gurguranii bara kana keessattuyyuu mootummaanis harka keessa galfate akka dhageenyutti even kifla katamaan tokko kutaa magaalaa tokko jechuudha 500,000 kana jajjira wayyaa qofaa jechuudha inni mataa isaatiin hedduudha namni dhuunfadhaan bite hedduudha wayyaan aadaa akka durii ayyaana eeganii qofa otoo hin ta'in amantoonni garagaraatis waltajjii yookiin sagantaa garagaraa yoo qaban waan bitanii fi amma walumaa galatti kaka'umsa wayyaa aadaa kana arginaa jechuudha kana wajjinin wal qabate dinagdee ratti argina dinagdee gara artitin argina gara artitin senet argisisun barbade ture garu assi studio kanatti sistema studio kanarratti naderpu dide kanafi ifamani singafada garu data sanan qaba data sa facebooki korratti publish nangora warri data kana malif nujala baste jetan artistoni ifamani singafada durse yo data kuni akai singjala akambani yo fedi qabdutai ani garu jalalan qabufi jalalan qabufi kabajani sini qabufani wanta kana kanani base ga kanafi jechun argattani mal wana kasimit ga dinagderatti kana ilallu muzikara muzikaratti fakenya fi torban recha kana recha jalagani artistoni heddun serbagaddi saniro artistoni heddun serbagaddi sani artistota sadini serbagaddi sankana kesa artisti sadini sini kasa artisti sadin kana agama kailala manifi qarshi agami akargatan gani senit targisi suda artistin jalqaba sonata kalate sonata kalate serba kana kangaddi se sonata kala ega serba kesattu yu baye jala tamata e serba serba toko gaddi se ture serba serba baye sanama hawate jachura serbi kuni afrika kanjeruda serbi afrika jedamu kuni miliena tokko tuka tokko lala mera gamma view miliena tokko tuka tokko lala mera erga gaddi fame guya sagal hello abdu
doctor
akam naga fayyada
yadan kama sirbe naga miti
naga ibsadu yadake
okay ya fayada garte da gefata fi dawotota baga garte rechan isinge ta doctor tafarin wa baye nu bersita doctor mal ne yada tisu nu kunde beta gafa for diri gafa baran nu ke literature apa na ite per literature to ku nu bersa dro ne beta miti
ya
nam tisu nu bersita ma kasa doctor amsalo akilu dre malifi wala norzi kana ko fabar si tajenne malifi literature wala norzi da history norzi da saudi kuna kam jennan no they don't have culture illacho they don't have bahal mili illacho bunje yeah so via gatte worri saudi kuni worri oromo worri ikushi to kullenu akawan culture in kamneti yefriti worshatru garu kalcheri kabachu kenya gar sifte jira jechu ada kabachu kenya not only ada gada system kabachu kenya agar sifte jira jechu gadan bade debite gadan bade debite sangarte wangu dada beta so gada not is a remedy for african countries democracy africa tip is a remedy nemto kurte nemni ulta jurutoko genna saddete gafite boda oso angoro juru dorgomu indendo fachu kuni fila africa tv stability africa tv economic wal africa tv wankuta mali fi termoli khit khasenu wori africa da motoni africa da sababa garte ka angoro juru nemni banki kabu tanki arka kabu wan dorgomi khaisa senu fi rakkur umamaitu
ya abdu me recharati maria chajra gadarati maria nadugada wajari walitte dufu garu recha kanarati wan argite wan fo yewu kabu wa hanke dargite cemin argite nufi
let me come back
yeah
erechi aknaf fayami mi dage nimni gemade barede bahun kuni
yeah
is something great amma lali kun testu masana ulalime amma dubarti ma bredun tunoga afan oromo akse dubatte girte afan oromo tif value as abasin je khannaf look namto ko liderin biita ko yo be he afan to ko dubatte afan sri value gudda khanna ummanni girte oromon fokkotu da oromon binin sa de chatru hundru idanu oromo bredu kana gabti not only that jollen tunas baati hoga afan oromo tunakas dubatu Romo delitati
yeah
afan oromo value gudda qaba
yeah asirratin abdu ga anifsi yero baaye mariyanne duri muzika gafa basani fakenya fa frankallo shantami safere gafa dubannu muzika frankallo muzika ojjatani radio da nakasani darbu jerani finfinne fidani finfinetti qarshi dibba sadif sodoma kafalani serba kudanif jechula kafalani ti achimbodo guyato ko zini darba radio gafa kiptatay chula saafurin boda galgala akabiya sanite chula kenten pm amboda zini darba jerani akasitti dabar fatani akabili somanite lakkan amma data lalanjira Sona takkala serba amma base Afrika jerkuni miliena tokko tuka tokko tu lali. Sona takkala YouTube irra karshini nargate amma dolarani. Dolaran karshini nargate accounti saati deme kama brati deme mbeknu. Karshi dolara kuma torba anga kuma ibba tokko fafuriti nanjera. Data nasarrati nati mullesu. Kana jechuni average sayo fudatete nanno kuma jatamat ji atokko kesatte sona takala dollara kuma jatama biyetti sanif galche serba kana qofan dollar qarshitti ye ojjira tennis galin nargate sana chirala ko ya kambrani mosi kasa data sani nankaba gara tokkoni yo kuni yo sangetauni waluma galatti like yo sangetauni torbanka na qofa ga kambras walitti argoreti nattagarsisa kandurisi walitti kavechura amma guyya soddoman darbe kana yero irrecha kana qofatti miliena tokko tuka saditu isalale yo sangetauni qarshi meka kani inni argatu qarshi jiakana qofa kan inni nattagarsisu amma qarshi kuma soddoma dollara kuma soddoma hanga kuma dibba saditi kan nattagarsisu jia kana qof serbota sabras walitti fideta aggregate koreti garu jia kana qofa gali argameda kayillala mechuda kana gafa laltu qarshi hedduda jarikuni kan argacharan kani argamsi sajaran kani galana garumsas lalenture galana garumsa waluma galetti view inni ke YouTube safi create koreni nanno milena sodomi afrika ba milena sodomi afrika ba te kangalana fakenya fi guya recha qofa yolaltete galana serba hara amma base kuni kuma ibala mafi kudajatu ilalam ega galana nisi kumatamani kaninni argatu yosani si olaltete gafa rechasa na kofa echura guyafuri October 4 echura nanno nama kuma kudalamati salale guyato kititi echura guyato kititi view isanka banida kuni kanakana gafa lalte jetu galana nisya baye argata nanno dollara kuma digdama jalkabe natagarsisa kanisasi even jiatti walumaa galatti egaa deetan kuni deetadha dirqama sirrii ta'uu dhiisuu danda'a garuu wanti kuni hagam akka diinagdeedhaan illee doolaaraa galii sharafa biyya alaa biyyatti argamsiisaa akka jiran walumaa galatti torban irreechaa kana biyyattii sana keessa akka muuziqaa oromoo laalames hin jiru barri kunis riikardiidha muuziqaan oromoo baay'inaan laalamuuni kanuman jedha yaada qabaatte sa'aatiinis galaa deemaa
doktor gaaf tokko shantamii wajjin wanta kan bareechaa turre dhagahe shantamii hin jeen isini jedha artistoonni maqaan keessanis biraan neemiidha bisnesa hoo barattan hin jeen mana shantam shubbisaa yoo je'anii namu isin raabisaa hin jeen so ummata kana maallaqa amma oggaa harkatan kana calma je'anii hiranii facaasanii fixu osoo hin taane invest godhuudha atliast maaliif groceri stoor takka hin bananne sanatti invest godhanii profit nyaachuudha malee prinsipaalii maallaqa argatan kana nyaachuu miti.
Galaanan hin qaba otoo jennu galaanan investimentii qaba. Barataa koos hiriyyaa koos waan ta'eef nan beeka. Otoo jennu barataa kootis hiriyyaa kootis.
Mee doktor laali yoggaa kana isaan harka opportunitiin kun isaan harka seene kaashiin kun kaapitaalli kun akka invest godhan gorsime asuma deebi'anii nu gargaara jechuu osoo hin taane oromoon artistiin tokko eega takka beekame gartee waanni guddaa qaba advertisiif godhee jira oradi kastamara guddaa argata kanaafu artistiin bar waumeessa kadhachiisuu hin jirre bara yoonuma gartee egaa jasmasluufummaa yookaan dadhabina isaanii ta'e malee invest godhanii waan takka baratanii sirbanii hoggaa waarraa argatan deebi'anii amma sanumarratti invest godhu profiitii jalaa nyaachuu profiitii jalaa namaa kennu yinoo profiitii saniin ilmaan guddisu.
Walumaa galatti ilaali gama muuziqaa kanaani doolaara qofa oolaallee jennee torban tokkitti irreechaa kanatti biyyattiin doolaara miliyoona tokko ol argatte karaa muuziqaa kanaan jechuudha yuutuubii qofarraa. Galiiwwan garaagaraa jiraachuu danda'u waltajjii irraa wanti argamu jira dhuguma artistoota kana inni gorsinaa fuulduratti biyya Ameerikaa kanatti naaffeerraa egaa tireeningii garaagaraas kennuu yaalaa gara diinagdeetiin akkamitti of guddisuu akka danda'anii egaa abduu sa'aatiin na jalaa deeme.
Just one point kan immoo siin jiru. Akka irreechaa kanatti. Oromoon waliigalatti fakkeenyaaf amma torbaan fayyaadhaa torbaan diinagdeedhaa torbaan barnootaa torbaan aartiidhaa jennee ganna kanattis amata keessaa kanatti torbaanitti galte kan ta'ee fi oromoon hundinuu bakka takka fokus godhee torbaan sanarratti waa'ee ikonoomii irratti barnoota irratti fokus godhu fayyaa irratti fokus godhu.
Even guyyaa dhumaayyuu guyyaa torbaan irreechaa kanarratti. Guyyaa tokko diinagdee guyyaa tokko barumsa hawaasummaa fi jechuudha guyyaa tokko aartiidha guyyaa tokko daldala waan akkasii iyyuu otoo godhame otoo barame gaariidha.
Not only irreechuma qofa amata guutuu rafanii irreechuma qofa dammaqoo osoo hin taane.
Nam fudhan.
Amata kana adda qoodanii every three months weeks akka fudhatanii torbaan akkanaati. Yoo uummanni keenya gartee inni sossoba beeta. Kuni gartee. Namoota oromummaa irraa baqate hundaa'u oromootti as deebisaa jechuudha. Si galaa miti. Doktor fayyaa ta'e just one point waan hin jiru uummata keenya kan islaamaatiin. Abbaleen kiyya hin baqatina irreechara. Gartee quraan irratti rusuun qasqasasna aleekum walam naqsaalee hajeessan yaadaddaati. Uummanni kun wanni guddachuu walii qabu rabbuun kadhata. Rasulli. Rasulii maal jee nama kadhatu hunda yoo agartee wajji aamiin ji'ii jee. Asiifis siif taha. Kanaafu mee dhaqaati jes numa dhaabbadda oromummaa wali koottaati wajji aamiin ja'a. Kunni
gaadhaan. Tole hedduu galatoomii dhaggeeffattoota keenyaa sumarrattiin xumuraa itti fufna wanta kana marii kana torban itti fufna.
AI is Community Action Podcast. partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAP